Aneda Eyali munnange ennyo atanjuzanga mu byonna okunkyawa kiringa kiroto munnange ddirizaamu bangamba tomala gakwanwa era bwe ntyo bwe nkitegeera mu butuufu bw'oba oli mwereere kale komawo tuteese n'ebyakutwala si bwegugongo byali awo bya bulijjo ensonga ezitali mu ggumba gwe n'olufuula olusozi ati malaga gwammaatiriza yanokugamba nti oba omutima gulinga okutidde mu ngwabula gyonsonyiwa eyanobadde kawungeezi mpola mpola gira osoonooke oba enjuba ekukwasa mumansonyi nsonyi kangitumudde naamulwendiddemu okwendeguza engalo yange egende kampitwe engalo mwenda ku lw'omukazi kale bonna basunge kale wandisoose kuyomba mmaye kino kyonyiigidde n'omuntu asirika alumya buyoka kubanga tezirabwako zuula byenkwakalako si byogera nze kati ne bwombokolera mba mu ssanyu toli muntu wa bulijjo olina mpewo kuba okuva lwe nakuganza nfuna bufunyi simanya olina oluganda ku silindiyoni laba enjala bwe zaakulanga eza nnamunye n'amannya agakutuuma gajjingirizi namugenyi bwakyala ate ne yeemulula n'ezzula yikannina okulirowoozaako ennyo teribanga omuntu gwe baliwo alumya bulumya musisaakusinzaako gwakuyuugumya tolumya muteezi naye ate kabalangulo
simayo yange kaakati ogimwenyezaani yebbeere ery'ebiteeko olitambulizaawa sembereza okwagala nange mbe n'essanyu simayo yange kaakati ogimwenyezaani yebbeere ery'ebiteeko olitambulizaawa sembereza okwagala nange mbe n'essanyu
Upendo Studios.
Dala lwaki nawo nsubye janadiya wange ntasa nze natondebwa kulagala bune mmanga kimanyiye nkooye okuloma n'ebigambo yoobaka mpuunuune kiki tonnemesemba zuula oba oyagadde bansiraamula omwaziinyajje eswala njaziyiga mpola mpola kale jangu tusaale wannumirirwa mpona embeera byaffe bya bwamu nju nkugeza ku jjajja nnuulu eyamponyanga bulijjo ebyo si byagala lwaki onnemye emmere onfudde na zolu n'emmotoka ziri nkuba kasa kineegalika nja nakkuzika omuzimu
simayiro yange kaakati ogimwenyezaani yebbeere ery'ebiteeko olitambulizaawa sembereza okwagala nange mbe n'essanyu simayiro yange kaakati ogimwenyezaani yebbeere ery'ebiteeko olitambulizaawa sembereza okwagala nange mbe n'essanyu
sewaberenze
nyimbya endubaala oliita eddembe gwe ettima lyonkongojja tokyasiiba obalagala bunyalebwa bula mpulira nfa nja kutwala mu mbuga obunaani bwe n'omulamuzi amwenye bwe kukuuka mu vya ekibonerezo okudda bakoofumbe kati okuwunya ku gwa ddyo ndwawo ng'oli gye nkommonta n'olumu ensiba olulimi n'ennyimba nti omumala gabigaaya bulangiti yache fuise mpeo chusa webike nganze mulungu fise bintu byo kundowoza onyambale ngo mutega sowera totamu kunabage bakime muga nabanga mubisi gwanju kimunnange nakowe bintu byo kukutawanya binnumye omutima kulyakubanja nkere bubimbi omukwano kulimu ekyama n'okuwangalamu kitokuva kusenga ebintu bino bekyekyerereke
simayiro yange kakakyogimwenyezaani yebbeere ly'ebiteeko litambulizawa sembereza okwagala nange mbe n'essanyu simayiro yange kakakyogimwenyezaani